ngikhumbule ekhaya lenindaba ebiza ngakithi nabantwana basekhaya sihleli sindawonye ngishe ekhaya lapho ngithola khona imfudumalo imbatho nothando ngikhumbule
Ngishabu busendishi ngaphupha kuseqalile upheka umdloko tishi mangiqeda ukudla kumele ngifuthumise inkomo ejibini intamba mangiqhuba ibaru anti uphethe icross esitobi bashoda izamba nebhodweni silanda egcekeni engadini asikho rich but asiswedi everyday silala dlile if ukushisa zonke sihlangane emfuleni sesiyoswim asikho buglamorous kodwa kwi-make up after siri impile simple for supper sizwe ujeqe nomhluzi ingane ephasile esikoleni ngodisemba kuhlatshwa inkulu noma kushoda la umakhelwane uyakunanela impuphu if umdala kimi ubhuti sahloniphana la ubikude ekhaya lama sikho izumu sijabulela ukubona umlungu ingane sibambe inwele if ukushuda ihese phethe isiduku la ekhaya lami nabo umkhaya sinokudla amadumbi impilo yasedolobheni nzima zona upheke
Ngihleli khona kodwa inhliziyo yami ikhumbule ekhaya Phoke ngiyothini Sengiyoze ngifike emva kwephasika
Sami ngas te deli, gise deni, ngumbule kaya.